mdomoni kuweka ya karima ya maulana ya utifu iwe mula
basi, basi natishungika tu, natishungika White, yeah, the introduction, the Cuban, number in Tanzania, Wapitana top from Akudo Impact, Masikia, eh? Masilo, ah, Cuban, Promoto Bonga, Promoto Mukubwa.
Nombre en Tanzania. Si me chua yo.